Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform NUP kivumiridde n'esekuvumirira enneeyisa y'abeebyokwerinda olwaleero. Abatigomezza nga banoonya akalulu ne batuuka n'okubakubamu omukka ogubalagala. Olwaleero omukulembeze w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu ayingidde ekibuga Kampala ng'akuyeka abalonzi mu kalulu akanaamutuusa ku bukulembeze bw'eggwanga lino, era akakuyege w'olwaleero abadde mu ggombolola y'e Kawempe. Kyagulanyi ku mbeera ebaddewo agambye nti bukyanga atandika kuvuganya gavumenti eri mu buyinza, ebikolwa bingi eby'ekko byongedde okweyoleka.
Eyo y'ensonga lwaki twajja n'omulamwa ogwa Uganda empya. Tebabatiisatiisa eyo tiyagasi bwe bakuba waffe ezo sente zaffe. Njagala ne kino mukimanye mu abali wano, tetwayingira mu by'obufuzi bwenavaayo ne neesimbawo. Mwatandika okulaba be mwali temulabanga, mwali temulaba droni ziwamba abantu, baalinga bakwata b'opozisoni nga babatwala mu kkooti ne babeeyimirira. N'olw'ensonga eyo tuzze wano nga tetuzze mu byabufuzi bya bulijjo.
Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti, Joel Besekezi Ssenyonyi, agambye nti kikoleddwa ab'ebyokwerinda ku bantu baabwe, kabonero akooleka nti tebaagala batuuse bubaka ku bantu.
Na buli pulezidenti kandidati alina olunaku lw'alina okubeera mu kitundu. Olunaku olwaleero wano mu Kawempe South ne North Ssentamu Robert alina okubeeramu. Ab'amagye n'abalala mutembade mulina okukola kumukubira kkubo kutamusumbuwa ajye akole lwaleze n'obuvunaanyizibwa obwamuweebwa. Kubanga mwami Museveni bw'anaabeera wano mujja kaleka babeerewo okubeera n'abantu abangi okusimisango.